mukungu avunanyizibwa ku byenjigiriza mu disitulikiti y'ebugire ekibi wa Masitula. Avudde n'akubiriza abakulu b'amasomero n'abagaddukanya okwettanira okuyigiriza abayizi olulimi oluswayiri. Era ng'onategeeza nti olulimi oluswayiri z'ezimu ku nnimi ezisinga okozesebwa okwetooloola ensi yonna, nga kyandibadde ky'amagezi nnyo omwana okuluyigira mu ssomero. Ono abyogedde ng'owa Baba Fama Waiswa BBC okutwateze.
Nabiri n'omukaaga, oluswayiri tulwenyingibwa amasomero gonna gonna mu Bugiri district, especially kubanga eri one of the pilot districts mu curriculum ey'okutwala oluswayiri. Buli ssomero eri e Bugiri aga government abasomesa babiri babiri batrainingibwamu. Twatwala mulala mulala olwa staffing obutabanga eri bulungi. So oluswayiri tuli lusomesa right from P4 litandikira mu kyakuna nga tulusomesa okujja mu bibiina bya waigulu Bugiri olw'okuba nti erina omukisa nti it is one of the districts ediri ku piloting mu kusoma oluswayiri